Gachiwo Neshe.
Last game of 90s, baby.
Gachi B.
Come on, but one night stand. You love to date, no man, but you know I'm a spend. Man's kagida, baba, dry, real glass, kakata, room to kamaliza, nego, yenyas. They want Billy Limona na jiche tour. Kizungu kingi, kona huyo kishua. Nika mchangania tungi, akajia ile kulewa, tu akansa kutapika daga. They want tatu limona metoka chichaka, nikosha mbaya, nkasema ngoki hapa mekwisha. Nkampiga sound, nkamvuta ghetto, ile kutoa wig tu, anabonge langeo kwenye kichwa.
I say,
Unajuaga wale wana wakupakasia wanakuaga na tabia flani soza kuwaminia. Anasema mekata pisa dina chuchumia. Pisi fulu inamlilia kumbe tabuso jambulia. Unawavae babu, unaleta isia. Wapenzo luma luma yapo kwenye tamthiria. Bia umelipia, msosi chumba umelipia. Mpaka mchezo umelipia, funa pangyo pa kumwagia. Yuzi mwanao katika shpapi ya kuokota. Mitaa flani ya kati kino poko mwana mboka. Pisi kataka kulipo povili na mtoka. Mwana kachimba na shuka mala pwali kadondoka.
Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin.
Yuzi kati nilitoka sijui sangapi. Minacho kumbuka nile mkuta kwenye party. Zama romu chapu chapu misi nataka mikasi. Nika suka mpiga vingapi na mkoni unaishi ngapi. Kutana na mtoto wana nane figures. Marking heart kama amenyonga with her. Sama honey mom sick of wendo tiba. Kuonesha wana picha siwote walisha bigger. Kuna wana wana mishi za kise. Gambia na gongea na lewa fuma wenge. Yani pisi kari hivi hivi tupitishe wembe. Yani huna gari huna pesa lafu tuwa kupende.
I say unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata skin.
Ametinga kinoma. Mwache acheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe. Ametinga kinoma. Mwache acheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe.